abayizi mpaina mukasanvu musanvu musanvu mubana oyewe nonga batu yena zikala bali mbigezo bya misomo gy'emikono wansi w'enteekateeka Uganda Vocational Teaching Crisis Assessment Board kwetoole eggwanga lyonna. Bigezo bino byabya mwezi ogwokutaano n'ogwomukaaga. Amikasa wansi Uganda Vocational and Teaching Crisis Assessment Board Dr. Wilfred Nahamya agambye nti wabaddewo abatuula ebigezo bino wabadde okweyongera ku muwendo gw'abatuula ebigezo bino bwogeragana bwekyali omwaka oguwedde ate nga kuno kuliko n'abaatikira edda zi digiri ne zi diploma matendekero aga Gulu University naye ne bakomaata okudduukira empapula zine ez'obukugu bwe beetaaza okukola emirimu. Nahamya agamba nti ebigezo bino bituudda mu bifo bifo 5 okwetoola eggwanga lyonna n'asaba biddukanya basewo buli byetaagisa. Juli Jali ya Nassaza atwala ebyokuteekateeka ebisomesebwa mu kitongole kino. Nsonga zino yazitadde mu Luganda.
Tusindise ne ba scouts bitaano abagenda tuyambako okulaba nti ebibuuzo bino bikolebwa nga tebiri mu kubbira okusinziira ku tteeka lye kyatuwa mu section 11 ne 18 okusinziira ku bino abbye ebibuuzo. Tuweerezaayo n'abagenda okugezesa ebibuuzo abantu 12,000 abagenda okuyambako okulaba nti batuwa makisi z'abana abaana nga bwe bakola ebibuuzo. Tukubiriza abakulu b'amasomero okuteeka registra z'abaana ku notes board n'okubabuulirira okulaba nti beewala okwetaba mu kubbira ebibuuzo